Let's take our Bibles and look together in 2 Peter chapter 3. My text today is from verse 1 down to verse 7. And I want to speak with you about scoffers and mockers.
Tatieni nditsaguleni mabhaibhulo atuwo mu 2 Peter chapter 3 verse ya 1 kutsika munsi kwa verse ya 7. Ipo munthu wakuthenga wathu wa tsiku la lero ndiwo woukira wonyenga ndiwosokoneza.
Let's read the text. I'll read a verse and you can translate, and then I'll make a few comments.
Tiye ntiyamba kuwerenga mavesiwo motsatana bwino lomwe.
Verse 1. This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance.
This one, wokondedwa uyu ndiye kalata wa chiwili ndilembera kwa inu tsopano mwa onse awiri nditsitsimutsa mtima wanu wowona.
That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Now, here in verse 3 is where I draw the title for this message, Scoffers and Mockers, because we read, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lusts. What follows describes who are the scoffers and mockers.
What follows, verse
3, is how these scoffers and mockers are described. It says, they say, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.
Verse 5,
for this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. And then verse 6, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. Speaking of the flood of Noah's day.
Dimaga 6, mwa izi dzikola pansi la masiku acha, pomizika ndi madzi lidawonongeka.
But the heavens and the earth, verse 7, which are now by the same word are kept in store and reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men.
Ndibaga 7, koma miyamba ndi dziko la masiku ano, ndi mawu omwewo zayikika kumoto, zosungika kufikira tsiku la chiweruzo ndi chionongeko cha anthu osapembedza.
Now, did time permit, we would look at this entire chapter together, but there is a lot here, and we want to prayerfully take it verse by verse.
Ndawi zikozongola nkula mawuya wakungowa omba mkota, kumabe mpofunikilanso kuyangana nunsu ndi nunsu payoka payoka maka tanthauzo lake.
In this chapter, the Apostle Peter is dealing with four specific things.
Pamene chapula ichi, Paulo Petro akulankhula zinthu zinayi zenizeni zokhazikika zodziwika bwino.
First of all, in verse 1, he is telling them again the reason for writing this epistle.
Chifukwa ndimeyo yambirirayo akufotokozera bwino chifukwa cholembera kalatayu.
He refers to this second epistle because he had already written them in 1 Peter.
Akulankhula izi chifukwa adali atalemba kale buku loyamba limene limatchedwa kuti 1 Petro.
And notice to whom this scripture is addressed. He says, beloved. That is, beloved of God by his electing grace, but also beloved of Peter because of that grace which has brought him together with these others of the Lord's sheep.
Ndiye mudali muone kalatayo imapita anayamba kuti okondedwa. Kutandauza zonera kuti kalatayo imapita kwa okondedwa amene chisomo chidawakondera komanso adakonderedwa kukakhala ndi abale pamodzi. Kalatayo imapita kwa iwo.
And then in one sentence he describes why it is he's writing. You see, the word is not for everybody. This is for God's people. Those he's chosen by his grace and Christ has redeemed and the Spirit has drawn to him.
So, mudati muone utenga usutu umapita kwa wina aliense, ayi. Umapita kwa uka wa mene ndi wakondedwa, chifuwa mulungu adawa sankiratu kalikale, Yesu mkuafira, msimoera adafumburutsa Kristu mwa iwo.
Preachers, false preachers today like to take this word and act as if it applies to everybody. It doesn't. This is God's word for his people.
Anthu ambiri amataka malankhula nkhati iyi zamazionetsa ngati kuti chipulumutso ncha aliyense pamene ayi ndithu chipulumutso ncha anthu ake okha.
Peter says the reason he's writing unto them in verse 1, in both which he says in both, that means in the first epistle and in this second epistle, to stir up your pure minds by way of remembrance.
Ndemudari muone cholinga chakalata oyamba ndi kalata wachiwidi udali cholinga chake ndi kutsitsimutsa mitima yawo ndi kuti azikumbukira.
That word pure there does not mean sinless, because none of us has a sinless mind.
Ndiyeno akamakala nkula zona ndi oyera samatanthauza kuti anthu ndi oyera ayi popalibe munthu wolungama pa dziko lino lapansi.
It's actually the word that we use for sincere. That means nothing hidden, everything transparent.
Chimene chikuonekera apa nchongonena kuti chinthu choncha pa mbalanganda cha chinthunji choonekera bwino.
It's an interesting word that comes from the Latin, and it means without wax.
Kulankhula kwina zikutanthauza kuti chinthucho chachitika mopanda ntchito za munthu zowonjezerapo ayi.
It refers to the clay pots that people would go to the market and buy.
Zikufotokozera bwino lomwe za mmene anthu akhozopitira kumsika kukagula mbiya, kukagula zinthu zina zawamba zakamphindi.
whenever potters would make these clay pots and sell them, there were many times that after cooking these pots in the oven, that it would develop cracks in the pot.
Chibonzi mozi o mbia mbia ija mundu arati wagula yosa umitsa yosa tenta kuti ilumikizike pamodzi ngatarango ipikira muchisawawa imangambika imatha imasweka.
But there were corrupt potters that after they had finished baking the pot and prepared it to sell in the marketplace, when they saw that these cracks had developed, rather than throw the pot away, they would take wax and they would fill the cracks with wax and make it look just like there was no problem. So when these pots were sold in the marketplace, if the buyer was not aware, he would buy the pot and think that it was all well and good. But when they got it back to the house and put it on the fire to heat the water, guess what happened? The wax would melt and the water would pour out in the fire.
Ndiyeno ngatisipanga longosoke bwino oumbayo akachibeletsa pamsika munthu mkugula akadabwa kuti kuika pamoto chikusungunuka chikuonongeka chifotisuda dziwe bwino kuti sichingathekeswe kuyikidwa pamoto moteromo.
Those that were aware would, before buying the pot, hold it up to the sunlight, and they would look at the pot from every angle to make sure that there was no wax filling the cracks.
Koma anthu amene ngozidziwa bwino amelekera kunyamula ndi kuchika kuchiyanganitsa kudzuwa ayanganitsitse ngati chilibe mang'alu ngati chilibe kusweka kwina kulikonse kuti chikhoze kusweka.
So that word sincere, here translated pure, is a reminder that those that are the Lord's are without pretense, and they're not covering up anything. Their minds are open by the Spirit of God to the Word of God. He's writing to those that are objects of God's grace, in whom the Spirit of God has done a work, and therefore they're sincere, without pretense, in the worship of God, in the faith of Christ that He has given unto them, and in their love one to another. This describes those that are objects of God's grace.
Yeyo tu akulankhula maka kwa anthu amene ndiwo zida za chisomo amene samayeserera kukhala woyera pokuti adakhala woyera chifukwa adachita kuyikidwa kuti akhale moteromo. Machitachita awo ndi mkwatidwe awo onse samachita moyeserera mofanizira ayi.
So this gives us the reason why Peter is writing, first of all. But secondly, down in verse 3, he foretells that there will be scoffers and mockers in the last days who doubt the coming of Christ. They doubt what the word says about his coming again.
Pamene ndimeke ya chitatu akuti ndikuyamba kuzindikira ichi kuti masiku otsiriza adzafika onyoza ndi akuchita zonyoza oyenda monga mwa zilakolako lako za iwo eni.
They not only scoff at his first coming, and the reason why he came and what he accomplished, but they scoffed at his second coming. How do we know that we're in the last days? Well, Peter described it as what was true in his day when Christ came the first time. That's when the last days were ushered in. And we're now living not on the last days, but the last hours before Christ comes again and this world is destroyed. None of us can know the day nor the hour, but what we know is that God has already determined it. It will be in our lifetime, one way or another. Christ is coming for us. He'll either come and take us in death, and that will be the end for us, or he'll come at the end of the age when everything about this world as we know it will be destroyed. But either way, he's coming. The third thing that we see here in this chapter, moving down to verse 10, and we'll come back over these, but in verse 10, we'll see next time, he describes the coming of the Lord and the destruction of the earth as foretold. As I said, we'll look at this more prayerfully and carefully next time, but it says in verse 10, the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burnt up. And then fourthly, going down to verse 13, Peter closes with how it is that we should live in light of these things. He says in verse 13, nevertheless, we, speaking of the elect of God, according to his promise, look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. That's the righteousness of God in Christ that has been imputed to the account of everyone that he has saved.
Verse 13, akuti, koma monga mwaronjeza nolache, tiembegezera miamba ya tsopano, ndi dziko la tsopano, mene momukhalitsa chilungamo.
So he says in verse 14, wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent, that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. Be diligent to know that you are one of those for whom Christ paid the debt.
Ndifake verse 14 kunena kuti momwemo okondedwa vakupeza popeza muyembekezera izi chitani changu kuti mupezedwe ndi iye mumtendere wopanda banga ndi wopanda chilema amalankhula zawo kukondedwa ake okha osankhidwa osati wonse ayi.
Let's come back now to verses 1 and 2 and look together at the reason that Peter writes these things. It's that our minds, that is our very spirits, our hearts, might be stirred up by way of remembrance of what? Here he says, of what was spoken before by the holy prophets, the sanctified prophets, the ones set apart by the Spirit of God to declare Christ.
Ndifo chache tikabwerera ku verse yake ya 1 ndi 2 chimene amawatsitsimutsira kuti azikumbukira mitima yawo izikumbukira ndiko kuti kodi aneneri azitumika ambuye adachita motani mu nthawi yawo nanga ife tichita motani mu nthawi yathu.
Would you not agree with me that because of the depravity of our hearts and the dullness of our minds, that we need the Spirit of God to constantly stir up, notice, by way of remembrance, what the prophets of old, the Old Testament, preached. They preached Christ. How we need to be again and again reminded of His person and His work and what He accomplished.
Koyamba idali kutani ndi mtanda. Koma pomveka mawu a Mulungu, mtanda udatitana pamodzi, utisonkhanitsa pamodzi ukalemekeza Khristu wapachikidwa. Kodi uchoka nthawi imene chayo ndife fulu amene tilalikira uthenga wabwino monga mmene kufunikirira.
There are many that falsely assume that once converted by the Spirit of God, then you're given a perfect nature that will always be looking to Christ. Such is not the case.
The
fact that we need these reminders and to be made mindful by the scriptures is a reality that shows that we still live in a depraved heart and therefore we're prone to forget. This is why we need the constant preaching of the word of Christ, that our minds and hearts might be stirred up toward Him. Peter wrote of this in 1 Peter chapter 2 and verses 1 and 2.
Petro adankhula ichi, 1 Petro chapter 1 and 2, ndimake yamba yonse ndi achiwiri kutsindika za nkhani yomweyi.
He says, wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. He's talking to those that are the Lord's, born again by the Spirit of God, and yet all of this remains in us.
Tirumikizika mioyo yathu kutilidide mkaka woyenera kufikira chipulumutso titatha zonse kusitaya
And what he says in verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. He's not writing simply to new converts, but that we are to be as newborn babes, always, always in need, just like a newborn babe, desiring, there's that word again, the sincere, the pure, the unadulterated milk of the word is Christ, that we may grow thereby.
Njeno verse 1 ndi 2 ikamana kuti momwemo pakutaya choipa chose ndi chinyengo chonse ndi maonekedwe onyenga ndikaduka ndi masindilo onse lilani monga makanda alero mkaka oyenera wopanda chinyengo kuti mukakule nawo kufika chipulumutso mauyawa sikuti akutanthauza iwo amene angoyamba kupemphera kumene ayi opa kuti wina aliyense amenekera azikhala ndi njala mkati mwake yofuna mawu chifukwa Yesu ndiye mawu ndiyeno afunika azifuna mawu nthawi zonse azimfuna Yesu kuti aphunzitse adyetse alimbikitse akuze moyo wake wa uzimu.
But coming back here to 2 Peter 3 and verse 2, this is how we're made mindful.
Chifukwa tikabwerera ku Petro chapter 3 ndi maga 1 ndi achiwiriyo. Ikutionetserefe kuti tiyenekera kukhala osamalitsa. 2 Petro chapter 3 ndi maga 2 ikutsimikizira ife kutenekera kumakhala anthu osamalitsa.
So there's two ways here that he mentions that we're made mindful. First, it's the word spoken before, he says, by the holy prophets.
Nchifake boyamba ana kuti kuti mukumbukire mawu onenedwa ndi kale ndi aneneri oyera.
That word holy doesn't mean that they were without sin.
Mawu onena kuti oyera sikutandauza kuti aneneri wadali wopanda chimo ayi.
They were sinners saved by grace just like any of us.
Koma kuti adali wochimwa opulumutsidwa mwachisomo monga wina aliyense wa ife.
But the word holy here means to be sanctified. In other words, to be set apart unto the Lord, sinful though they were, but by his grace and because of Christ shed blood on their behalf when Christ came and paid their debt.
Koma kuti akambati woyera, akutanthauza kuti adali wopatulidwa, amene adapatulidwa mwachisomo, kuti akagwire ntchito yotamanda ndi kulemekeza Mulungu.
It's a reminder that there's no difference between the Old and New Testament when it comes to the message. The message that these prophets proclaimed was of the Christ who should come and pay the sin debt for his people. God's word is one word, whether you're reading in the Old Testament or you're reading in the New Testament, where you're listening to and learning from the prophets, or whether you're reading and learning from the apostles, it's one message, and that is Christ and Him crucified.
Utenga umene uli mBaibulo ndi umodzi wokha kaya mwerenga chipangano chakale kaya ndi chatsopano utenga ndi umodzi kaya mwerenga nkhani ya aneneri kaya mwerenga nkhani ya atumwi utenga wabwino ulipo umodzi wokha.
There's some preachers that think that if you're going to preach the gospel, then you have to preach it from the New Testament. And then they think, well, if it's for instruction as far as morality and how were to live, then we go back to the law as if they were two separate things. They're not. Old Testament and New, one message, Christ and Him crucified.
Antwena amatinga rufuno lalikira utenga wabwino ndekutika alalikira ni chipangano chatsopano pamene samadziwa ndipo amanena kuti ukapita ku chipangano chakale ndekutifuno kamba chilamulo zikapanga za chilamulo.
I say it to my shame But there was a day, if you looked at my Bible and the pages, you would see that all the pages of the New Testament were well worn. But those of the Old Testament, every once in a while, I would preach from there, but it wasn't to preach Christ. It was to tell stories and get morals out of those stories. Such was my ignorance until it pleased God to open my eyes to see that the whole of Scripture pertains to Christ and Him crucified. That's how the minds and hearts of the Lord's people are stirred up.
Zora Tazimvera and Zivetsera, Umutun di Menegari ni Maganizira, or Sadziwa Kutishmanga, Jetsovana Jones, Shadina Simon Zofanana, Zachipur Mutsajamun to Ochima or Sankidwa, with Zeramaye.
Look, for example, in Acts chapter 10 and verse 43.
Majitans would get in Gamashidio Jabra 10, verse 43, out Sindiga.
Here is what the Apostle Peter preached in this chapter. He says in verse 43, to him, that is to Christ, give all the prophets witness, not just some of them, but all the prophets witness, that through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sins.
Verse 43. Ameneyo aneneri ameneyo anena Yesu aneneri wonse anamchitira mboni osati aneneri ena ayikoma wonse kuti onse akumkhulupirira iye adzalandira chikhululukiro cha machimo awo monga madzina lake amaza Yesu.
Now Peter was declaring this based upon what the Lord himself had taught them. For example, in Luke chapter
24 and verse 44.
Here's when the Lord appeared unto his disciples after his resurrection. And they wondered that here was the one who had been crucified, but now that stood before them alive, even as he'd promised.
Verse 44
says, he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that is before his death, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms. That's the whole of the Old Testament concerning me.
Nifake verse 44 kunena kuti ndipo anati kwa iwo ndinoza kupunzira awo ndiwo mauwo ndinalankhula nanu pacha ndinakhala nanu nakhala ndi inu akutandaza mchipangano chakale kuti ziyenera kukwaniritsidwa zonse zolembedwa ndi aneneri ndi masalimo kutandaza kuti chipangano chakale chonse chinenekera kukwaniridwa chifukwa cha iyeyo.
It's not enough just to know that Christ is the subject of all of Scripture, but to know Him, our eyes must be opened by His Spirit. And that's how the Lord stirs up the minds and the hearts of his people. It's through this word and their eyes being opened. It says in verse 45 of Luke 24, then opened he their understanding that they might understand the scriptures. Otherwise, we never would.
Ndeno pamene pakukhudza pakuti amachita izi zose ndi Mulungu kuchitira iwo osankhidwa kuti amawatsegulira mitima yawo. Verse 45 ikuti ndipo anawatsegulira mitima yawo kuti adziwitse malembo.
And said unto them, this is how their eyes were opened, thus it is written, again going back to the Old Testament, and thus it behooved Christ to suffer and to rise from the dead the third day.
Ndeno maso awa atatsegulidwa makuti wawo kutsegulidwa kuti ayamba kumva adalankhula nawo ndi maka 46 imenewa kuti ndipo anati kwa iwo kotero kwalembedwa kuti Khristu amvezo awa nauke kwa kufa tsiku lachitatu.
And that repentance and remission of sins, verse 47, should be preached, notice, in his name among all nations. It's not just for the Jews, but for all nations, beginning at Jerusalem, and ye are witnesses of these things.
Ndimaka 44:47. Mena kuti ndikula ndipo anati kwa iwo kotero kwalembedwa kuti Khristu amvezo wawo nauke kwa kufa tsiku lachitatu. Ndikuti kulalikidwe mdzina lache kulapa ndi kukhululukidwa kwa machimo kwa mitundu yonse kuyambira ku Yerusalemu.
There should be no question as to who it is we're to declare as preachers, servants of Christ, every time we open this word. It's to preach him according to the scriptures.
Apatu palibe sofuso kapena zokambirana ayi munthu wina aliyense akaima kutsogolo kuti alalikire ayenekere alalikire malemba monga mmene alili osati maganizo ake ndi zimene yakufuna ayi.
And coming back here to 2 Peter chapter 3 and verse 2, we note that it's all the scriptures. In the first part, Peter refers to the word spoken before by the holy prophets, but then you notice it says, and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. So it's the Old Testament, the word by the prophets, and it's the New Testament, the word by the apostles.
Ndifo chache ulaliki wathu umene kerati ngolalikira mawu okha chifukwa mukaona verse 2 yo ya 2 Petro chapter 3 akunena kuti mukumbukire mawu onenedwa kale ndi aneneli oyera kutandauza chipangano chakale ndi lamulo la Ambuye mpulumutsi mwa atumwi anu kutandauza chipangano chatsopano zonsezo tilalikire Khristu mosemo.
This is why we say that any preacher coming preaching any other message than Christ and him crucified is not sent of God, is not the servant of Christ, and Paul says it very strongly, is condemned, anathema.
Ndipake malemba atsindika kutsimikiza kuti ngati munthu wina sangalalikire za Yesu Khristu chipulumutso chake kusankha kwake ndiwo adawafera ndi kuwapulumutsa. Malo mwake Bible kutsindika Paulo kuti amunthu apere akhale otembereredwa ndipo samalalikira uthenga konse ayi koma maganizo ake.
I once talked to a man that considered himself a preacher, but he told me, he said he went around to his congregation during the week and visited with them, and during the conversations with the people, if anything came up by which he needed to expose them or instruct them or even scold them, then that's what he preached on when they gathered together for worship. That man was not a servant of Christ.
Ndofundira kuti ndi munthu wina amene amadzichayekha mtumiki ndi otumikira. Taiza mbiri kwakhala kuti walalikira kuyendera wanthu makomo, kulalikira mkati mwa sabata anthu kudzadza kuchalichi, umaona ngati zachitika chifukwa unayesetsa ndi luso lako ndi nzeru zako. Mmalo mwake uthengawo sumakhala monga mmene kufunikira koma maganizo ako.
And I will say this, that if our own hearts and minds are not stirred up by this very word, then we have no business preaching to others. It's as we read and we study and we look to the Lord to open up our hearts and minds again and again to the Lord Jesus Christ, we have something to say.
chokhazikika nchakuti ngati mawu Mulungu sadakhazikike mkati mwathu mmalo mwake timalalikira nzeru zathu maganizo athu timalalikira zimenefe tikufuna osati uthenga wabwino ayi.
And now in verse 3 we move into the second part of this instruction, and that is that we must know and understand that this message of Christ in his first coming and his second coming is not going to be received by the majority of people in the world. Peter says in verse 3, knowing this first, knowing this above all, that as we go forth to declare Christ from the scriptures, both Old and New Testament, that there are going to be scoffers walking after their own lusts.
Chifake verse 3 kuna kuti ndikuyambira kuzindikira ichi kuzindikira uthenga wabwino weniweni ukatero chodziwika chimene wayembekezera ndichi kuti masiku otsiriza adzafika onyoza ndi akuchita zonyoza oyenda monga mwachizapo lako za iwo eni.
To be a scoffer is to be an unbeliever. They hear and see what the scriptures say, yet they do not believe.
Akamati kukhala wonyoza, akurandauza kukhala wosakhulupirira, kumva uthenga wabwino koma osawukhulupirira uthengawo kumeneko ndiye kukhala wonyoza.
First of all, they mock, they jeer against their own sinfulness. When you declare them to be utter sinners before a holy God worthy of condemnation, they mock. They say, oh, it can't be that bad.
Choyambirira iwowo amabwera kuthengawo ndikuumva ndikuwugwira ndikupanga kuti asawukhulupirire ndikuyamba kuyenda mmaganizo ake kuyamba kuunyoza kuti ine sindingakhulupirire uthengawowu.
Secondly, they mock and jeer against the sovereign Christ who holds all creatures in his hand to do what he will with them.
Chachiwiri amagwira mawu aja ndikuyamba kutsutsana ndi Yesu kuti ayisadabwera kukafera anthu ake osankhidwa samakonda onse samakonda ake amakonda anthu onse kumene kujako ndikutsutsana ndi malemba a Ambuye.
They mock and jeer the very gospel of grace, distinctive grace, whereby they hear that God alone gives grace to whom he will. That stirs up in them an anger.
Iwowo amayamba kutsutsana ndi mawu ona kuti Yesu Khristu sadabwera kukafera anthu onse sadabwera kukafera anthu ake ndipo iwo amatsutsa nayamba kulimbana ndi iwo olalikira uthengawo fa amafuna uthengawo uzimveka mmenewo akufunira.
They mock and jeer the truth of justification at the cross because they want their justification to be based upon something they do, some profession they make, and not the work of the Lord Jesus Christ alone.
Amatsutsana ndi chilungamo chimene chidachitika pa mtanda. Amafuna chilungamo china chochokera mu ntchito zawo zabwino kuti asichidzita kuti akhale olungama mmalo mwake amautsutsa uthenga.
And fifthly, because we're the ones preaching this gospel and there is no other, they mock and jeer us. They make light of us.
Chintu china chachisanu foro olalikira uthengawo ndifeyo amautsutsa uthenga uja nomatsutsananso ndife kumalimbana nafe amene tikulalikira uthenga wabwino weniweni.
And ultimately they mock and jeer anything that the scriptures declare not only concerning Christ's first coming but his second coming.
Iwowo amalimbana ndikumatsutsana ndi za even ngakhale kubwera kwa Ambuye Yesu kuti ayi adabwera ulendo oyamba koma sadzabweranso ayi ndiye amalankhula monyoza kukana kuti sadzabweranso.
They mock and jeer the resurrection of the dead and even of the torments of hell as revealed in the scriptures.
Iwowo amatsutsana mzakubweranso kwa Ambuye Yesu komanso tsiku la chiweruziro amana kuti ayi zidachitika kamodzi padatha sidzabweranso izi ayi amaiwala kuti Mulungu adalankhula ndipo chiweruzo chokhazikika.
Paul wrote to Timothy of this in 1 Timothy chapter 4 and verses 1 and 2.
Mchifake pa 1 Timoteo chapter 4 and maga 1 and 2 adalankhula momveka bwino.
Peter here in 2 Peter 3 and verse 3 said these scoffers walk after their own lusts, against, walk according to their own sinful nature.
So when you read Peter chapter 3 verse 3, akulankhula za onyoza ndi akuchita zonyoza kuti amaenda monga mwazira kolako za iwo eni.
But here, Paul, in writing to Timothy, explains it further. In chapter 4 and verse 1, 1 Timothy 4, 1, he says, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times shall depart from the faith, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits." That word "and" can be translated "even doctrines of devils."
Pamene mu chapter 4 chawani Timoteo, Paulo akufotokozera tsopano chimvemvemve tanthauzo limenelo kuti ndi miyaka yoyamba. Koma mzimu adena monenetsa kuti masiku otsiriza ena adzataya chikhulupiriro ndi kusamala mizimu yosocheretsa ndi maphunziro aziwanda.
Simply put, anyone who preaches any other doctrine than that of Christ and him crucified is of the devil.
Kusimikiza kuti yense amene salalikira uthenga wa Yesu Kristu wopachikidwa ndekuti ndi mdani ndithu ndi Satana.
And Paul says to Timothy, speaking lies in hypocrisy. In other words, they make pretense to be serving God, and yet they're nothing but liars, having their conscience seared with a hot iron.
Paulo akutsindika ndi makachuri kuti maonekedwe onyenga ayo onena mabodza olechedwa chikumbuntima mwawo monga chitsulo cha moto amangoyesezera kukhala okhulupirira koma ngosakhulupirira.
If you burn your skin with a very hot iron, that place where you're burnt loses its feeling. It becomes insensitive. It's not like the rest of the skin. Here are some that their consciences, describing them in their depraved nature, their consciences have no sense as to what is the truth and what isn't.
Munthu ukapsa ndi chitsulo, pamene wapyapo pamasintha ndipo thupi silimamva mofanana ndi mmene kumamvekera kwina kukosapsa, apopo pamapizika pamakonongeka. Mene momo ndi mene amakhalira iwo aneneri wonyenga amene adaloweza mawu samakhalaso ndi chikumbuntima cha moyo chowatsutsa kuti uthenga kulalikira usima wa Mulungu.
So these are people, whether preachers or those that follow them, that walk after their own desires. It's like people today, if they don't like what they're hearing you preach, what are they going to do? They're going to go down the road, the street, to some other place where they're hearing something that is appealing to their flesh because they hate Christ.
Anthu amene wawa amangophunzitsa maphunziro okomera thupi malomwe ake samalalikira Kristu wopachikidwa ayi koma zinthu zimene anthu ayenekera kumachita moyo wawo wa tsiku ndi tsiku chifukwa uthenga wake umakhala wokomera wanthu.
So when you preach the necessity of the work of Christ, they answer why.
Ndifache ukamba kupfunzitsa za kufunikira kwa Yesu Kristu kweni kweni adzakufunza chifukwa chanu kulankhula choncho.
When you declare unto them that all things will not continue as they are, but there's an end to all things, and Christ is the judge and the king, and he's the one that will rule and reign over all men, whether in judgment or grace, they mock.
Ukawawuza wanthu kuti zinthu zitikuzona zidzapitilira zidzatha zidzayima ndipo Ambuye Yesu ndi amene adzalamulira dziko lonse ndipo iwo onse amenada wasanga ndi chisomo chake adzakhazika mwaufulu ndi mwamtendere adzasunga pamenewo ndikuyamba kutsutsa kuti chifake nchani.
And as Peter declares in 2 Peter 3 and verse 4, they say, well, since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. They're not thinking about judgment. They're not thinking about the end of all things.
Zonse zikhala monga chiyambire chilengedwe kutandauza kuti amakana kuti adzabweranso Ambuye Yesu kapena dziko lino lidzatha.
The older I get with each passing day, whenever I wake up, my thoughts are more and more on this reality that this may be my last day.
Ndi chifukwa chake uthengawo tsiku ndi tsiku ukamalalikidwa.
And I say that's the spirit of grace that is causing me to ponder my own state before the Lord. Am I the Lord's or am I not? When he died, did he pay my sin debt or not? Because other than that, I have no hope. But those that are left to walk in their own lusts, as it says in verse 3, their thoughts are not toward Christ. Their thoughts are toward making the best of this life and not considering the judgment to come.
Amafuna zokomera yoka osati zokomera Kristu ayi alindi uthenga wa wathu osati wa Mulungu.
So Peter writes there in verse 5, for this, notice, they willingly are ignorant of. They're not just ignorant of, they willingly will not hear. They will not come that they might have life.
Njifake verse 5 kunena kuti pakuti ishi ayiwaladala kuti miyamba ikale kale kuti miyamba inakhala kale lomwe ndi dziko lidaungika ndi madzi ndi mwamadzi pamawu a Mulungu.
People like to believe that they have the free will to be able to choose or not to choose. Such is not the case. Their will is depraved. They are willingly ignorant of these things.
Antambili ama kurubiga kutili wa kozo kala yuda, asara yuda, zimene nzosa teka ayi.
And here Peter describes in verses 5 through 7, three ways in which sinners, unconverted, left to themselves, are willingly ignorant.
Ndifu ake ndimake ya 5, yulegeza 7, ikutsindika kwa iwo osankhidwa mmene miyoyo yawo iyenekera kukhazikikira pa Ambuye ndiwo osasankhidwa mmene samamvetsetsera uthenga wabwinowo.
First of all, in verse 5, they overlook the truth that it was by the very word of God that all things were created from the beginning. It wasn't up to man. God did.
So verse 5,
and so Peter in verse 5 declares that by the word of God the heavens were of old and the earth standing out of the water and in the water. He's describing how this world came into existence. It wasn't by the will of man, it's by the will of God.
Mene amalankhulira apa Petro kuti dziko linaungika ndi madzi ndi mwamadzi mwamawu a Mulungu amakatsindika kuti zonse zidapangidwa ndi iye kuchokera pachiyambi.
When it says by the word of God, that's by Christ, who is the Word of God, that the heavens of old were created and the earth was formed out of the water. God separated the dry land from the sea. But secondly, there in verse 6, they overlooked the fact that this same God that created all things once destroyed the then existing world with a flood. This is not a God that men desire. They would have themselves to be as God. And yet, here's the reminder. No, God is God. He's the one that created all things. And he's already shown his power in destroying this world one time. So we should be certain then that if he destroyed it one time by water, then he certainly can and will destroy it again by fire. So those that say all things continue as they were from the beginning of creation, they ignore that no, they don't. There was a time when God had created this world and it fell, and God destroyed it by water. So to mock and to say that all things will continue as they are is to ignore that, no, there's a coming judgment. So they ignore how this world was created by God. They ignore how it is that God has brought judgment already over time. And thirdly, they ignore and willingly ignore the fact that this same word, Christ, that created the world, he it is that sustains and keeps it and reserves it for one thing, destruction by fire. That's what verse 7 declares, but the heavens and the earth, which are now, notice, by the same word, and you can put Christ there, by the same Lord Jesus Christ, are kept in store. All things are in his hands, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men, of those that are not the Lord's.
Ndifache verse 7 kunena kuti koma miyamba ndi dziko la pansi la masiku ano kuti nthawi nthawi ino tili moyi ndi mawu omwewo pa mawu oti mawu omwewo mawu ndi Yesu Khristu kukonzera kuti ndi Yesu Khristu yemweyo zayikika kumoto kuti Yesu wazikhazikitsa kuti zikapite kumoto zosungika kufikira tsiku la chiweruzo ndi chiwonongeko cha anthu osapembedza.
So as we go about our business for today, let's remember that it's the Lord that saves, it's the Lord that keeps and preserves us, and given the opportunity to preach, we must preach him. And whether the world receives it or not, we know that this is our hope of salvation. It's in Christ. May the Lord graciously stir up our minds and cause us to look to Christ alone.
Mulungu atandize maganizo athu kuti tikamuone Kristu wa mmalemba nthawi zonse.